wakana Iteji soboka Mukama katonda okwefula muntu Naenga womanya amanyi Amanyi ga katonda Yasindika malaika Eri Maria Namu obubaka Jogena kuzala omwana Omwana wa katonda Na moyo mutukuvu ya kuyambako Maria nakiriza Echadira lwelubuto Nazala omwana Omununuzi Jesus Christ Kati tusinze Kuba mwana zalindwa Ye mununuzi Kabaka wabakabaka bonna Merry Christmas and a Happy New Year Hosanna, glory be to God Kati tusinze Kuba mwana zalindwa Ye mununuzi Kabaka wabakabaka bonna Merry Christmas and a Happy New Year Hosanna, glory be to God
Since